bamarayika bakusinza yensozi zivunama n'amawanga gagayimba tyosaanidde ttendo oweebwe ekitiibwa ggwe Katonda w'Eriya. Jamulinyalyo naba batalina subi wafuka subi lyabwe usane chitiwa mukama olwebyo byokola oi musibwe kabaka oi musibwe omagalwa. Olabe chisa mu masogo yensi nensinga zogera